listeners, we are coming now to the last segment of this mighty Kesha, this mighty deliberation. And in this last segment, the prophet of the Lord is going to speak to us the word of the Lord concerning the revival for the nations of the earth. And I would like to now hand over the microphone to our beloved Bishop, Dr. Onjoro, to welcome the man of God.
Precious listeners,
wasikilizaji wa dhamani,
I want to present to you the man of God, the prophet.
Ninataka kuwawasilishieni mtumishi wa Mungu, nabii.
Amen.
Amen.
What a blessing to have been part of this program.
Ni baraka kuu kiasi kipi kuwa sehemu ya kipindi hiki.
And I am also aware that this program,
na pia ninafahamu ya kwamba hiki kipindi,
has seen a very record number of listeners.
Kimeona idadi kubwa kabisa ya kirekodi ya wasikilizaji.
Precious people,
watu wa dhamani,
in the deliberations and the discussion that was ongoing here,
katika mazungumzo na majadiliano ambayo yamekuwa yakiendelea hapa,
I could see very clearly that the church is indeed longing for a major revival regardless of her location.
Ningeweza kuona dhahiri ya kwamba kwa kweli kanisa linatamani uvuvio mkubwa bila kujali mahali pake kwa sasa.
And I would like to read this scripture.
Na ningependa kusoma hili andiko.
In the book of Jeremiah chapter 6.
Katika kitabu cha Yeremia mlango wa 6.
I am reading verse 10.
Na nitasoma mstari wa 10.
Jeremiah chapter 6 verse 10.
Ni Yeremia mlango wa 6 mstari wa 10.
And it says, to whom can I speak?
Anasema nitanena na nani?
And give warning.
Na nimuonye nani?
Who will listen to me?
Ni nani atakayenisikiliza mimi?
Their ears are closed.
Masikio yao yameziba.
So they cannot hear.
Kwa hiyo hawawezi kusikia.
The word of the Lord is offensive to them.
Neno la Bwana ni chukizo kwao.
They find no pleasure in it.
Hawalifurahii.
And then I'm jumping to verses 13 and 14.
Na kisha naruka katika mstari wa 13 na 14.
Of that very Jeremiah chapter 6.
Ya huo mlango wa Yeremia mlango wa 6.
And verse 13 says,
na mstari wa 13 anasema,
from the least to the greatest,
kuanzia aliye mdogo kabisa hadi mkubwa kabisa,
all are greedy for gain,
wote wanatamani kupata faida isiyo halali.
Again, from the least to the greatest,
na tena kuanzia aliye mdogo kabisa hadi mkubwa kabisa,
all are greedy for gain,
wote wanatamani kupata faida isiyo halali.
Prophets and priests alike,
makuhani na manabii wanafanana,
all practice deceit,
wote wanafanya udanganyifu.
They dress the wound of my people,
hufunga majeraha ya watu wangu,
as though it were not serious,
kama vile hawakuumia sana.
Peace, peace, they say,
husema amani, amani,
when there is no peace,
wakati hakuna amani.
So precious people,
hivyo basi watu wa dhamani,
today it is absolutely obvious,
leo iko dhahiri kabisa kabisa,
globally and world over,
kote duniani na ulimwenguni,
that there is apostasy in the sanctuary.
Ya kwamba kuna muanguko katika hekalu.
And hence the reason the Lord sent me with this message of repentance.
Na basi sababu ambayo kwa hiyo Bwana akanituma na ujumbe huu wa toba.
There had to have been a fall.
Lazima kulikuwepo na muanguko.
For the Lord to send me and say, go tell these people to repent.
Kwa Bwana kunituma na kusema kwamba nenda kawaambie watu hawa wakatubu.
I know that what was being discussed here had to do a lot with the path of repentance, the road map to repentance.
Najua ya kwamba yale ambayo yamezungumzwa hapa mengi zaidi ni juu ya njia ile ya kuelekea kwa toba.
Brother, let me put it right.
Ama niweke hivi.
The road map to revival.
Njia ya kuelekea kwa uvuvio.
But I want to mention something very, very important even as I had the discussions going on here.
Lakini nataka kutaja jambo la muhimu zaidi kama vile nilivyosikia mazungumzo yakiendelea hapa.
The talk about revival and how we can get to the land of revival, to the place of revival.
Mazungumzo juu ya uvuvio na jinsi tunaweza kufika katika maeneo hayo ya uvuvio.
The talk about revival.
Mazungumzo juu ya uvuvio.
And how the church.
Na jinsi kanisa.
Can navigate herself.
Laweza kujielekeza.
And get to revival.
Na kufikia uvuvio.
I want to mention something which is very extremely central about revival.
Nataka kutaja jambo ambalo ni nyeti zaidi juu ya uvuvio.
It would be very necessary, very significant.
Itakuwa ya muhimu zaidi.
To be able to define, to give the definition of revival.
Kuweza kuelezea uvuvio.
And the factors that surround revival of the church.
Na hoja ambazo zinazunguka uvuvio wa kanisa.
Especially this kind of revival that the Lord sent me to bring to this country, the revival of the Holy Ghost.
Na hasa huu uvuvio ambao Bwana alinituma nikalete katika nchi hii, yani uvuvio wa Roho Mtakatifu.
And after understanding the dimensions of that revival, the definition of that revival.
Na sasa baada ya kuelewa maelezo na pia maana ya uvuvio huo,
then it will become absolutely obvious to know which way would lead to that revival.
Basi itakuwa wazi kabisa kujua ni njia gani itakayoelekea katika huo uvuvio.
It's like defining a destination.
Ni kana kwamba kuelezea mahali fulani.
And then finding out where is the road, which is the road that leads to that destination.
Alafu kuchunguza kujua barabara ni ipi inayokwenda katika mahali pale.
There have been lots of mistakes on revival.
Kumekuwepo na makosa mengi juu zaidi ya uvuvio.
There has been a great misconception in the church with regard to the consignment of revival.
Kumekuwepo na kutoelewa kukubwa kabisa kanisani kulingana na uvuvio.
Many times,
mara nyingi,
you hear people saying,
unasikia watu wakisema,
this weekend we have revival in our church.
Kwamba weekend hii tuna uvuvio katika kanisa letu.
And then when you ask a little deeper, tell me a little bit more about that revival that's coming this weekend.
Na kisha ukiuliza maswali mengi zaidi kwamba tafadhali niambie juu ya uvuvio huo unaokuja weekend hii.
They say we have a preacher that's coming for Saturday and Sunday. We have in 2 days of revival, name it.
Wanasema ya kwamba tuna mhubiri ambaye anakuja siku ya Jumamosi na Jumapili na tuna siku za uvuvio.
And then they preach and they leave.
Alafu wanahubiri na kwenda zao.
After that the church remains in the same place.
Baada ya hapo kanisa linabakia mahali pale pale.
In the same spiritual location.
Katika mahali pale pale pa kiroho.
Now that is not revival.
Na sasa huo si uvuvio.
Let us make it absolutely very clear.
Wacha tukaiweke wazi zaidi.
From the onset.
Tangia mwanzoni.
That is not revival.
Ya kwamba huo si uvuvio.
Let me explain to you, precious people.
Wacha nikawaelezeni watu wa dhamani.
Revival in the church of Christ.
Uvuvio katika kanisa la Kristo.
Revival in the body of Christ.
Uvuvio katika mwili wa Kristo.
Is normally meant to register certain key landmarks in the kingdom of God.
Unapaswa kutia alama mambo fulani katika ufalme wa Mungu.
Revival is normally released, unleashed by the Lord.
Uvuvio kwa kawaida huachiliwa na Bwana.
For a given purpose.
Kwa ajili ya kusudi fulani.
For example, we see in the life of Israel.
Kwa mfano tunaona katika maisha ya Israeli.
After several years of decay.
Baada ya miaka kadhaa ya muozo.
For example, there are times when they suffered a lot of defeat from the Philistines.
Kwa mfano kuna wakati ambao waliteseka kushindwa kwingi na Wafilisti.
And God decreed at certain places that look, at this point I have heard their cry, at this point I would come and deliver them.
Na Bwana akatangaza katika sehemu mbalimbali ya kwamba hapa nimesikia kilio chao na hapa nitakuja kuwaokoa.
And the Lord would then come and the Lord would give them a servant who would help them to defeat the Philistines, for example, and get back the ark of God, the ark of the covenant.
Alafu sasa kwa mfano Bwana angewapatia kiongozi ambaye angewaongoza na waweze kupigana kushinda na kurejesha sanduku la agano.
And that would be a leader, a prophet, somebody sent by the Lord, a messenger of the Lord to restore them.
Na huyo angekuwa kiongozi, nabii ama mjumbe aliyetumwa na Bwana kuwarejesha.
And so you see very clearly that one of the first key destinations of revival is restoration.
Na kwa hivyo unaona kwa wazi kabisa kwamba moja wapo ya hatima ya uvuvio ni urejesho.
Which means revival is meant to score restoration in the house of the Lord.
Kumaanisha kwamba uvuvio unapaswa kufikia urejesho katika nyumba ya Bwana.
And if I am to explain, to elaborate on the significance, the meaning of restoration.
Na kama ningeweza kuelezea juu ya umuhimu wa urejesho.
Restoration literally means that I was at a given place.
Urejesho kimsingi unamaanisha kwamba nilikuwa mahali fulani hasa.
And then I fell away from that place.
Na kisha nikaanguka toka mahali pale.
And the Lord would then be restoring me to that place from which I had fallen.
Na sasa Bwana atakuwa akinirejesha mahali pale ambapo nilikuwa nimeangukia.
And that is what you see
about the church.
Na hicho ndicho unaona juu ya kanisa.
We see very clearly from the time of Adam.
Tumeona nyingi kabisa kutokea wakati wa Adamu.
That when Adam fell.
Kwamba Adamu alipoanguka.
The Lord had to send Christ Jesus.
Ilibidi Bwana mtume Kristo Yesu.
To restore mankind.
Ili akamrejeshe mwanadamu.
And restore him to a place where he had been before.
Na kumrejesha hadi mahali pale alipokuwa mwanzoni.
And I know most of you are saying, well, that is now the salvation.
Na najokoba wengi wenu mnasema kwamba huo sasa ndio uokovu.
That is the salvation of the Lord.
Huo ni uokovu wa Bwana.
And the entry of the church into the kingdom of God.
Na kiingilio cha kanisa katika ufalme wa Mungu.
Because we know that in the beginning men walked with God in the cool of the day.
Maana tunajua kwamba pale mwanzoni mwanadamu alitembea na Mungu katika wakati wa jioni.
There was no sin, there was no death.
Hapakuwa na dhambi, hapakuwa na mauti.
Until sin came into the life of man.
Hadi dhambi zikaingia katika maisha ya mwanadamu.
And we now know that when the restoration from that place to where there will be no sin nor death.
Na tunajua sasa kwamba urejesho wa kutoka mahali pale kufikia mahali ambapo hapatakuwa na dhambi wala mauti.
Is 1 Corinthians chapter 15 verse 50 to 56.
Ni katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 50 hadi 56.
When finally you now see.
Wakati hatimaye sasa unaona.
That the church on that day of rapture will have defeated death.
Ya kwamba kanisa katika siku hiyo ya unyakuzi litakuwa limeshinda mauti.
The wages of sin is death.
Mshahara wa dhambi ni mauti.
So that means the church will have essentially defeated sin.
Na hiyo inamaanisha kwamba kimsingi kanisa litakuwa limeshinda dhambi.
So that is one very good example of restoration within this context.
Na basi huo ni mfano mmoja mzuri kabisa wa urejesho katika huu muktadha.
So revival has to always achieve restoration.
Na hivyo basi uvuvio ni lazima kila mara ukafikie urejesho.
And the other thing about revival.
Na jambo lingine juu ya uvuvio.
The destination of revival.
Hatima ya uvuvio.
Is that as revival achieves restoration.
Ni ya kwamba wakati uvuvio unapata urejesho.
The inner core of the restoration.
Sehemu ya ndani ya urejesho.
Is actually meant to be the restoration of righteousness in the church.
Kwa kweli inakusudiwa kuwa urejesho wa uhaki kanisani.
And so if somebody is going to come here and say, look, we are having revival in our church and yet righteousness has not been the foundation of that revival.
Na sasa mtu akija na sema ya kwamba tazama tuna uvuvio katika kanisa letu na ili hali uhaki haujakuwa msingi wa uvuvio huo.
And yet righteousness is not upheld, is not championed, is not highlighted in that revival.
Na ili hali uhaki haujaelelezwa, haujakuwa wa kwanza, haujakwezwa katika uvuvio huo.
Holiness.
Utakatifu.
If those two aspects, righteousness and holiness,
ikiwa hayo masuala mawili yani utakatifu na uhaki,
are not highlighted by that revival,
hayajasisitizwa katika huo uvuvio,
then that is not the revival of the Lord in the church.
Basi huo sio uvuvio wa Bwana kanisani.
You can run around, maybe get some goosebumps here, jumping, whatever, but that is not the revival of the Lord.
Waweza kukimbia hapa na pale usisimuke, lakini huo si uvuvio wa Bwana.
Precious people.
Watu wa dhamani.
So we are now seeing.
Kwa hivyo sasa tunaona.
That the true destination.
Ya kwamba hatima ya kweli.
Of a revival process in the church.
Ya hatua za uvuvio kanisani.
Is essentially meant to be the righteousness of the Lord in the church.
Kimsingi imekusudiwa kuwa haki ya Bwana kanisani.
The holiness of God in the church.
Utakatifu wa Mungu kanisani.
And yet.
Na ili hali.
The vehicle of revival.
Gari la uvuvio.
The conveyor belt.
Ule mshipi ambao unaeneza.
The instrument that conveys, that relays the revival.
Chombo ambacho sasa kinaleta uvuvio.
From the beginning to the end.
Toka mwanzo hadi mwisho.
Even from the throne of God to the church.
Hata kutoka katika kiti cha enzi cha Mungu kwa kanisa.
The vehicle of revival in the church.
Gari la uvuvio katika kanisa.
Is the Holy Spirit.
Ni Roho Mtakatifu.
Only the Holy Spirit of the Lord.
Ni Roho Mtakatifu wa Bwana peke yake.
Can bring revival to the church.
Awezaye kuleta uvuvio kwa kanisa.
And that brings us to the next level.
Na hiyo inatuleta katika kiwango kifuatacho.
And that's why I said once you will know the destination of revival.
Na ndio maana nilisema tu kwamba punde utakapojua hatima ya uvuvio.
Then the process, the roadmap to revival will not be debatable anymore.
Basi hatua ama barabara ya kuenda katika uvuvio haitajadiliwa tena.
Because in the discussions that were here, I heard.
Manake katika mazungumzo yaliyokuwa hapa nilisikia.
A lot of questions coming up.
Maswali mingi yakiibuka.
As to whether will some nations require their own avenues, All nations must go through the same road to achieve the end revival.
Kwa mfano je, mataifa mengine yatapitia njia nyingine ama mataifa yote yana njia moja tu ya kufikia kiwango sawa cha uvuvio?
If the end product of revival is a church in righteousness.
Ikiwa uvuvio wa nyakati za mwisho ni kanisa katika uhaki.
And yet if the vehicle of that revival is the Holy Spirit.
Na ikiwa sasa gari la uvuvio huo ni Roho Mtakatifu.
Holy Spirit.
Roho Mtakatifu.
Then I want you to know, precious people.
Basi ningependa mkajue watu wa dhamani.
That only the holiness of the Lord.
Ya kuwa ni utakatifu wa Bwana peke yake.
Can sustain a revival.
Unaweza kudumisha uvuvio.
In other words.
Kwa maneno mengine.
I know that there have been attempts by the Lord in several occasions to revive the church.
Najua kwamba kumekuwepo na majaribio na Bwana katika wakati mbalimbali ili kulivivia kanisa.
For example, the revival that we saw, some of it came from Tulsa, Oklahoma.
Kwa mfano ule uvuvio ambao kwa mfano ulitoka Tulsa, Oklahoma.
We see later that revival degenerated rapidly.
Tunaona kwamba baadaye huo uvuvio ukaporomoka kwa haraka.
Rapidly degenerated.
Kwa haraka ukaporomoka kabisa.
And turned into what was in quotes called the revival of prosperity.
Na ukabadilika kuwa kile ambacho kinaitwa katika kunuku uvuvio wa ufanisi.
That revival changed value systems.
Huo uvuvio ulibadilisha mitindo ya vipaumbele.
Such that it now focused on a more horizontal preaching, more horizontal gospel.
Kiasi ya kwamba sasa ililenga zaidi injili ya hapa chini duniani.
Which if you look at very carefully.
Ambayo ukitazama kwa makini sana.
Talks about the wealth and health.
Inanena juu ya mali na afya.
There's nothing wrong with health.
Hakuna kitu kibaya na afya.
And wealth.
Na mali.
But the turning it around, the preaching of it on a perpetual basis, the manipulating of the church for the sake of that prosperity, for the sake of that money.
Lakini sasa kuihubiri kila mara kila wakati, alafu kufanya ujanja kanisani kulielekeza kwa pesa.
That is the sin.
Hiyo ndiyo dhambi sasa.
And that's why you see that revival died away right away.
Na ndio maana unaona kwamba huo uvuvio ulikufa moja kwa moja.
And it turned into a so-called revival of prosperity.
Na ikabadilika kuitwa uvuvio wa ufanisi.
And I remember at one point they were saying, touch it, claim it, it's yours.
Na ninakumbuka wakati mmoja walikuwa wanasema kwamba iguse na uombe ni yako.
So, again, what I'm trying to emphasize here is that without holiness, a revival cannot be sustained.
Na basi kile ambacho unajaribu kusisitiza ni kwamba bila utakatifu uvuvio hauwezi kudumishwa.
But it's amazing to me.
Lakini inanishangaza.
That the only way that reaches to holiness.
Ya kwamba njia ya pekee inayofikia utakatifu.
Is repentance.
Ni toba.
So if there is any roadmap.
Kwa hivyo ikiwa kuna njia yoyote.
That will lead any nation regardless of color, of shape, of status, of class, of name.
Ambayo itaweza kulizidisha kanisa bila kujali kabila, taifa, mahali ya majina.
If there is any road that any nation on the earth can take and end up in the kind of revival that we are seeing in Kenya and even more to come.
Na ikiwa kuna njia yoyote ambayo mtu yoyote ama taifa lote linaweza kuchukua na kuishia katika uvuvio ambao tunauona Kenya na mwingi unaokuja.
That road is called the road of repentance.
Hiyo njia ama barabara inaitwa barabara ya toba.
The roadmap of repentance.
Barabara ya toba.
Only repentance can turn the church away from sin.
Ni toba pekee inaweza kuligeuza kanisa toka kwa dhambi.
Fall.
Kutoka kwa mwanguko.
Wickedness.
Kutoka kwa uovu.
Apostasy.
Kutoka kwa mwanguko.
Complacency.
Kutoka kwa kulegea.
Slumber.
Usingizi.
And cause the church.
Na kulisababisha kanisa.
To be able to uphold righteousness.
Likaweze kusisitiza na kushikilia uhaki.
I mean, repentance means the turning away from sin.
Na kumbuka toba inamaanisha kwamba kugeuka toka kwa dhambi.
And the deliberate walking towards righteousness.
Na pia kutembea kimakusudi katika uhaki.
And only that.
Na ni hiyo peke yake.
Only repentance.
Ni toba peke yake.
Any nation that gets involved in a massive repentance.
Taifa lolote ambalo litajihusisha katika toba kubwa.
The kinds of waves of repentance that the Lord sent me to initiate in this nation of Kenya.
Ile aina ya wimbi la toba ambalo Bwana alinituma nikaanzishe hapa Kenya.
Only that can touch the heart of the Lord.
Ni hiyo pekee inayoweza kuguza moyo wa Mungu.
For him to release the Holy Spirit.
Kwake yeye kumwachilia Roho Mtakatifu.
To ignite a revival.
Ili akaanzishe uvuvio.
And more so the end time revival.
Na sasa ni hasa uvuvio wa nyakati za mwisho.
But it must be also remembered here.
Lakini ni lazima pia ikakumbukwe hapa.
That among the scriptures I'm going to read today now here.
Ya kwamba miongoni mwa maandiko nitakayosoma hapa leo
hii. The scriptures that already foretold of the end time revival.
Maandiko ambayo tayari yalitabiri juu ya kuja kwa uvuvio wa nyakati za mwisho.
You can see that that revival was pegged. It was anchored on the coming of the Messiah.
Waweza kuona kwamba huo uvuvio ulitiwa nanga kwa kuja kwake Masihi.
And that tells you right away that there is a purpose for that revival.
Na hiyo inakuambia moja kwa moja kwamba kuna kusudi la uvuvio.
The fundamental reason for the ushering in of that revival.
Sababu ya kimsingi ya kuingiza huo uvuvio.
That end revival, the end time revival you see here.
Uvuvio wa nyakati za mwisho ambao unauona hapa.
Is for purposes of preparing the way for the coming of the Messiah.
Ni kwa makusudi ya kuandaa njia kwa ajili ya kuja kwake Masihi.
That when that revival comes.
Ya kwamba wakati huo uvuvio utakuja.
It would prepare the church for the coming of the Messiah.
Utaliandaa kanisa kwa ajili ya kuja kwake Masihi.
But we are familiar with all scripture that actually defines the bride of Christ.
Lakini tunajua yale maandiko ambayo kwa kweli yanaelezea bi harusi wa Kristo.
Scripture tells us that look, the bride of Christ will be glorious.
Maandiko yanatuambia kwamba bi harusi wa Kristo atakuwa mwenye utukufu.
Righteous.
Mwenye haki.
Holy.
Mtakatifu.
Without wrinkle.
Bila kunyanzi yoyote.
Without stain.
Bila madoa yoyote.
Without spot.
Bila doa lolote.
Mature.
Mkomavu.
Of full stature.
Aliyefika kimo kamili.
In the unity of the faith.
Katika umoja wa imani.
All those descriptions I've given right now on the bride of Christ.
Hayo maelezo niliyopeana hivi sasa juu ya biharusi wa Kristo.
They can only befit a holy church.
Yaweza tu kuambatana na kanisa takatifu.
Because we know that the full stature of Christ is holy, is spiritual, is righteous.
Maana tunajua kwamba kimo timilifu cha Kristo ni takatifu, ni cha kiroho na chenye uhaki.
And that tells you that the only way that the church can move from where she is, an infant church.
Na hiyo inakuambia kwamba njia ya pekee ambayo kanisa linaweza kusonga toka mahali lilipo, yani kanisa changa,
and to a place where she matures spiritually.
Kufikia mahali ambapo linakomaa kiroho.
Spiritually infant.
Kutoka kwa utoto wa kiroho.
To spiritually mature.
Hadi kwa ukomavu wa kiroho.
Then that church must feed on spiritual food.
Basi hilo kanisa ni lazima likalishwe chakula cha kiroho.
And the prescription diet for that church is righteousness.
Na chakula ambacho kimewekewa hilo kanisa ni uhaki.
Because when mankind fell in the Garden of Eden.
Maana wakati Adamu alianguka katika bustani ya Edeni.
It is righteousness that he trashed away.
Ni uhaki ambao aliutupa mbali.
It is righteousness that he lost.
Ni uhaki aliyoupoteza.
And if the Lord is coming to restore the church from her fall.
Na sasa ikiwa Bwana anakuja kulirejesha kanisa toka kwa mwanguko wake.
Where she had defeated death.
Mahali ambapo alikuwa ameshinda mauti.
And because she fell, now death has come.
Na kwa sababu alishindwa, sasa mauti imekuja.
For the church to be restored back to where she defeats death.
Kwa kanisa kurejeshwa mahali pale ambapo litashinda mauti.
Then we understand right away.
Basi tunaelewa moja kwa moja.
That Jesus came to restore righteousness.
Kwamba Yesu alikuja kurejesha uhaki.
That what happened on the cross.
Kwamba kilichotendeka msalabani.
Was indeed the restoration of righteousness.
Kwa kweli ilikuwa kurejesha uhaki.
Precious people.
Watu wa dhamani.
And that tells you very, very elaborately.
Na hiyo inakuambia kwa wazi dhahiri kabisa.
That even as the Bible defined.
Ya kwamba hata kama vile Biblia ilivyoelezea.
That the end time revival would be massive.
Ya kwamba uvuvio wa nyakati za mwisho utakuwa mkubwa.
More glorious.
Mwenye utukufu zaidi.
More authoritative.
Na wenye mamlaka zaidi.
More anointed.
Wenye upako zaidi.
Than the first rain.
Kuliko mvua ya kwanza.
Then this latter anointing.
Basi huu uvuvio wa nyakati za mwisho.
Even by description.
Hata
kwa maelezo.
Is a mighty anointing of the Lord.
Ni upako mkubwa kabisa wa Bwana.
That is supposed to do the grand finale.
Unaopaswa kufanya ile kazi ya mwisho.
That is supposed to finish the job.
Ambao unapaswa kumalizia kazi.
That is supposed to usher the church.
Ambao unapaswa kuliingiza kanisa.
Into the kingdom of God.
Katika ufalme wa Mungu.
When Israel left Egypt.
Wakati Israeli walitoka Misri.
The house of Jacob.
Nyumba ya Yakobo.
And they were on their way to the promised land.
Na walikuwa njiani wakielekea katika nchi ya ahadi.
Something amazing happened in the wilderness.
Kitu cha kushangaza kilitendeka kule jangwani.
At one place the Lord killed more than 23,000 in one day.
Wakati moja Bwana kaua zaidi ya 23,000 kwa siku moja.
At one point the Lord did things with them. He took them around. Many things happened.
Wakati moja Bwana akawapeleka hapa na pale akawafanyia vitu vingi vilitendeka.
You see very clearly that during that time the Lord was actually purifying the house of Jacob.
Waona ya kwamba kwa hakika katika wakati huo Bwana alikuwa anaitakasa nyumba ya Yakobo.
He was removing those who had conformed to the lifestyle in Egypt.
Alikuwa anawaondoa wale ambao walikuwa wameambatanishwa na aina ya mtindo wa maisha ya Misri.
Who were not willing to change.
Ambao hawakuwa na hiari ya kubadilika.
That's why you see there was such a tremendous purification.
Na ndio maana unaona kwamba kulikuwepo na utakaso mkubwa mno.
And only a fraction entered the promised land.
Na ni wachache tu wanaingia katika nchi ya ahadi.
I would like to tell you precious people.
Ningependa kuambieni watu wa dhamani.
That right now the church of Christ.
Ya kwamba hivi sasa kanisa la Kristo.
The body of Christ globally.
Mwili wa Kristo kote duniani.
Is in the wilderness of repentance.
Liko katika jangwa ya toba.
And at this place the Lord must purify the church.
Na katika mahali hapa lazima Bwana akalitakase kanisa.
With no other instrument except repentance.
Bila ya chombo kingine chochote isipokuwa toba.
Only repentance can purge off the sin from this precious royal and priestly bride of God.
Ni toba pekee ambayo inaweza kumrejesha huyu biharusi mtakatifu mkamilifu wa Mungu.
For example,
kwa mfano,
one of the major aspects that the revival of the Lord is intended to bring in this hour.
Moja wapo ya hoja kuu zaidi ambazo uvuvio wa Bwana unapaswa kuleta katika sahi.
Is in the book of Joel chapter 2.
Ni katika kitabu cha Yoeli mlango wa pili.
Verse 28 to 32.
Mstari wa 28 hadi 32.
Again Joel chapter 2.
Na tena ni Yoeli mlango wa pili.
Verses 28 to 32.
Mstari wa 28 hadi 32.
You'll see the description, the definition of the end revival and the intended purpose.
Utaona maelezo ya uvuvio wa nyakati za mwisho na makusudi yaliyokusudiwa.
And he says,
na anasema,
and afterward,
na baadaye,
I will pour out my spirit on all people.
Nitamimina roho wangu juu ya wote wenye mwili.
Your sons and daughters will prophesy.
Wana wenu waume kwa wake watatabiri.
Your old men will dream dreams.
Wazee wenu wataota ndoto.
Your young men will see visions.
Na wana wenu wataona maono.
Even on my servants.
Hata juu ya watumishi wangu.
Both men and women.
Wakiume na wakike.
I will pour out my spirit in those days.
Katika siku zile nitamumimina roho wangu mtakatifu.
I want to end right there.
Nataka kumalizia papo hapo.
So you see very clearly.
Kwa hiyo unaona kwa wazi sana.
The Lord is talking about the massive end time revival.
Bwana ananena juu ya uvuvio mkubwa wa nyakati za mwisho.
But he also does not fail to underscore the intended objective, the intent, the destination of that revival.
Lakini pia hakosi kuelezea hatima ama mahali ambapo huo uvuvio unaelekea.
And he says,
na anasema,
that when that revival comes,
ya kwamba wakati huo uvuvio unakuja,
the Spirit of the Lord will be the instrument, the vehicle to deliver that revival.
Roho wa Bwana atakuwa ndio chombo cha kuupitiza uvuvio huo.
Into the church.
Katika kanisa.
And he says that when the Spirit of the Lord delivers that revival into the church.
Na anasema kwamba wakati Roho wa Mungu ataleta uvuvio huo kanisani.
Then the young men will begin to see visions and prophesy.
Basi vijana wataanza kuona maono na kutabiri.
And the old men will dream dreams.
Na wazee wataota ndoto.
And also prophesy.
Na pia kutabiri.
The young women will see visions and prophesy.
Na vijana wa kike wataona maono na kutabiri.
The old women will dream dreams and prophesy.
Na wanawake wazee wataona ndoto na
that,
kutabiri.
That is exactly what you see. Isaiah also describes on the end time revival.
Hicho ndicho pia unaona Isaya akielezea katika uvuvio wa nyakati za mwisho.
And then I will explain to you.
Alafu nitawaelezeni.
The underpinnings.
Maana ya kilindini.
Isaiah chapter 26.
Isaya mlango wa 26.
Verse 19 to 21.
Mstari wa 19 hadi 21.
And he said, but your dead will live.
Na anasema lakini wafu wako wataishi.
Their bodies will rise.
Miili yao itafufuka.
You who dwell in the dust of the earth,
enyi mulalao katika mavumbi ya dunia,
wake up and shout for joy.
Amkeni kaimbeni kwa furaha.
Your dew is like the dew of the morning.
Kwa maana umande wenu ni kama umande wa asubuhi.
Again he says, your dew is like the dew of the morning.
Anasema umande wenu ni kama umande wa asubuhi.
And the earth will give birth to her dead.
Na dunia itawazaa wafu wake.
Go my people.
Nendeni watu wangu.
Enter your rooms.
Ingieni vyumbani mwenu.
And shut the doors behind you.
Na mfunge milango nyuma yenu.
And hide yourselves for a little while.
Jificheni kwa kitambo kidogo.
Until his wrath has passed by.
Mpaka ghadhabu yake itakapopita.
See, the Lord is coming out of his dwelling.
Tazama Bwana anakuja kutoka katika makao yake.
To punish the people of the earth,
ili kuadhibisha watu wa duniani,
for their sins,
kwa ajili ya dhambi zao.
The earth will disclose the blood shed upon her,
ardhi nayo itafunua damu iliyomwagika juu yake,
and she will conceal her slain no longer,
wala haitaendelea kuwaficha watu wake waliouawa.
So when Joel saw the massive revival of the end time coming to the church.
Na kwa hivyo wakati Yoeli aliona uvuvio mkubwa kabisa wa nyakati za mwisho ukija kanisani.
He saw the Holy Ghost revival.
Aliona uvuvio wa Roho Mtakatifu.
In which the Holy Spirit was central.
Ambapo Roho Mtakatifu alikuwa washina.
In delivering the revival.
Katika kuupitiza ule uvuvio.
And causing them to see dreams and visions and prophesy.
Na kuwasababisha wakaone maono na ndoto na kutabiri.
When Isaiah saw the end revival.
Wakati Isaya aliona uvuvio wa nyakati za mwisho.
Right before the rapture.
Kabla ya kuja kwa unyakuzi.
He called it the morning dew.
Aliuita umande wa asubuhi.
And Isaiah also saw the intended purpose.
Na pia Isaya akaona kusudio lake.
Joel said,
Yoeli anasema,
that now there will be a lot of dreams and visions in the house.
Ya kwamba sasa kutakuwa na ndoto nyingi na maono katika nyumba ya Mungu.
And that tells you,
na hiyo inakuambia,
that the Holy Spirit would purge off the lies and sin from the church.
Ya kwamba Roho Mtakatifu atatakasa na kukata na kuondoa dhambi toka kanisani.
How?
Vipi?
That means if someone where to lie.
Hiyo inamaanisha kwamba ikiwa mtu angedanganya,
his lie would be revealed by the Spirit of the Lord.
Uongo wake utaandikwa wazi na Roho wa Bwana.
If someone were to fall in sin far away in another country.
Na ikiwa mtu yuko kwingine katika taifa lingine,
to fall in sin.
Aanguke katika dhambi.
Whether he's a pastor or she's a pastor.
Kwamba ni mchungaji wa kike ama wa kiume.
The Lord, through the Spirit of God,
Bwana kupitia Roho wa Mungu,
would reveal it to somebody in the church.
Atamfunulia mtu kanisani.
And that's why they said they would prophesy here and there.
Na ndio maana alisema kwamba watatabiri hapa na pale.
But look at what Isaiah sees.
Lakini tazama anachokiona Isaya.
He sees that the earth, when that Holy Ghost revival comes,
anaona ya kwamba wakati wa uvuvio wa Roho Mtakatifu utakuja,
the earth cannot even hide her sins anymore.
Dunia haiwezi kuficha dhambi zake tena.
She cannot hide any blood that was ever shed upon her.
Hawezi tena kumwaga damu ambayo ilimwagika juu yake.
She cannot conceal her slain any longer.
Hawezi kuwaficha wafu wake tena.
Which means she cannot hide her sins at all.
Kumaanisha kwamba hawezi kuzificha dhambi zake kamwe.
So you understand the intended purpose for the end time revival.
Na kwa hivyo unaelewa kusudi la uvuvio wa nyakati za mwisho.
Even as we see in Kenya.
Hata tunapoona Kenya.
And you see the road map to that revival.
Na unaona njia ya kuelekea katika uvuvio huo.
And that's why you see when the Lord sent me across this nation.
Na ndio maana unaona kwamba wakati Bwana alinituma kote kote katika taifa hili.
I began to proclaim, repent, repent and turn away from sin.
Nilianza kutangaza kwamba tubuni, tubuni na mgeuke toka kwa dhambi.
Repent and return to holiness.
Tubuni na mrudi kwa utakatifu.
And return to righteousness.
Na mrudi katika uhaki.
For the kingdom of God is near.
Maana ufalme wa Mungu umekaribia.
So the purpose of that revival.
Na kwa hiyo makusudi ya uvuvio huo.
The end time Holy Ghost revival.
Uvuvio wa nyakati za mwisho wa Roho Mtakatifu.
Is to prepare a glorious bride of Christ.
Ni kumuandalia biharusi wa utukufu wa Kristo.
By ensuring that repentance helps her.
Kwa kuhakikisha kwamba toba inamsaidia.
By ensuring that that church walks the roadmap, the road that is called repentance.
Na pia kuhakikisha kwamba hiyo kanisa iko katika njia hiyo inayoitwa toba.
And that's why the Bible says.
Na ndio maana Biblia inasema.
That this is the one whom he esteems, the Lord.
Ya kwamba huyu ndiye yule ambaye Bwana anamdhamini.
He that is contrite in heart.
Yeye aliye mnyenyekevu katika moyo wake.
Contrite in spirit.
Aliyevunjika ndani ya roho.
Humble in heart.
Aliyenyenyekea moyoni mwake.
There is no greater humbleness than when one comes out openly and goes before the Lord and says, Lord, I have sinned.
Hakuna
please forgive me, I repent.
Hakuna unyenyekevu mkubwa zaidi kuliko kunyenyekea mbele za Bwana na kusema kwamba Bwana nimetenda dhambi. Tafadhali nisamehe.
In fact, the opposite of that humbleness of Lord, I repent and turn away from sin.
Na sasa kinyume cha unyenyekevu huo wa Bwana ninatubu na kugeuka toka kwa dhambi.
Is pride.
Ni kiburi.
And we know how the Lord resents pride.
Na tunajua vile Bwana anachukia kiburi.
In fact, the Lord fights pride.
Na hakika ni kwamba Bwana hupigana na kiburi.
Today we began by reading the book of Psalms how the Lord said he would ashamed. You would bring down the pride of man.
Leo tulianza na katika kitabu cha Zaburi vile Bwana anasema kwamba atashusha kiburi cha wanadamu wenye majivuno.
And yet we see that repentance is the roadmap that leads to the kingdom of God.
Na ili hali tunaona kwamba toba ndio njia inayoongoza katika ufalme wa Mungu.
In other words, in the process of wilderness, in the process of this wilderness of repentance.
Kwa maneno mengine katika hali ya hili jangwa la toba.
The final product that is manifested in the church.
Matunda ya mwisho ambayo yanadhihirika kanisani.
The humbleness of the Lord in the church.
Ni unyenyekevu wa Bwana kanisani.
When now the church is totally humble.
Ya kwamba sasa kanisa ni nyenyekevu kamilifu.
When finally the church of Christ, a humble heart is a repentant heart.
Wakati sasa hatimaye kanisa la Kristo lenye moyo mnyenyekevu ni moyo wa toba.
Many may have wondered why all of a sudden the Holy Spirit caused people in Kenya.
Wengi labda wamejiuliza kwamba nini kwa ghafla Roho Mtakatifu akawasababisha watu wa Kenya.
After I gave the prophecy on the need for national repentance.
Baada ya kutoa unabii wa hitaji la toba ya kitaifa.
Many may have wondered why in this modern era.
Wengi ni lazima wamejiuliza maswali ya kwamba je ni kwa nini ni katika hiki kizazi cha kisasa.
People began to wear sackcloths in this modern era. It was absolutely incredible.
Watu wakaanza kuvalia magunia katika haya majira ya kisasa. Lilikuwa jambo la kushtua sana.
That was a symbolism.
Hiyo ilikuwa ishara.
Significance meant to signify.
Iliyokusudia kuonesha.
That look, we have humbled before the Lord.
Kwamba tazama tumenyenyekea mbele za Bwana.
And it's amazing because one of the key things I see that has actually upheld pride in the church.
Na inashangaza manake unaona kwamba moja wapo ya kitu kile ambacho kimeshikilia kiburi kanisani.
Is postmodernism.
Ni usasa.
That's why you see it was very difficult for people to envisage the wearing of a sack in this modern era.
Na ndio maana ilikuwa vigumu kabisa watu kukubali kuvalia gunia katika majira haya ya kisasa.
And so what I'm saying today here.
Kwa hivyo kile ambacho nasema leo hii hapa.
In the deliberation that I sat here and I listened to.
Katika mazungumzo nilioketi hapa na nikasikiza.
I would like you to know absolutely without any ambiguity.
Ningependa mkapate kujua dhahiri kabisa bila matata yoyote.
Any nation that will embrace repentance.
Kwamba taifa lolote litakalokumbatia toba.
That nation will see the kind of end time revival that is currently throbbing in Kenya.
Hilo taifa litaona aina ile ya uvuvio mkubwa kabisa ambao hivi sasa unaendelea Kenya.
In fact, even if you look at the parable that the Lord gave regarding the church that will enter into the wedding of the Lamb.
Na hakika ni kwamba ukitazama ule mfano ambao Bwana aliutoa juu ya kanisa litakaloingia katika karamu ya harusi ya mwanakondoo.
Matthew 25 verses 1 to 13.
Mathayo 25 mstari wa kwanza hadi wa 13.
He says the foolish virgins had no oil.
Inasema kwamba wanawali wapumbavu hawakuwa na mafuta.
And the wise virgins had oil.
Na wale wenye busara walikuwa na mafuta.
Jars of oil.
vyombo vya mafuta.
And you see that that oil is the latter anointing of the Holy Spirit.
Na unaona kwamba hayo mafuta ni upako wa nyakati za mwisho wa Roho Mtakatifu.
The flow of the latter anointing of the Holy Spirit.
Kutiririka kwa upako wa nyakati za mwisho wa Roho Mtakatifu.
And you see very clearly.
Na unaona kwa wazi sana.
That the Lord denotes them with the word wisdom, wise virgins, wise church.
Ya kwamba Bwana anawaita kwa jina hekima, anasema wanawali wenye hekima, kanisa lenye hekima.
And yet if you look at the book of Job chapter 28 verse 28.
Na ile hali ukiangalia katika Ayubu 28:28.
He says, in fact, behold, it is the fear of the Lord that is wisdom.
Anasema ya kwamba tazama ni kumcha Mungu ndiko hekima.
So you quickly understand that indeed the Lord is talking about the final product of the fear of the Lord in the church.
Na kwa hivyo unaanza kuelewa kwamba hapa Bwana ananena juu ya tunda la hatimaye la kumcha Bwana, mahofu ya Bwana kanisani.
And the shunning of evil.
Na kuepukana, kujizuia toka kwa dhambi.
And so you see that the Lord has developed a roadmap.
Na kwa hivyo unaona kwamba Bwana ametengeneza njia.
And that's why you see in every nation that the Lord sends me to, always I am led by the Holy Spirit to proclaim repentance. Repentance and the turning away from sin.
Na unaona ya kwamba kila mara ninapotangaza jambo, naelekezwa na Roho Mtakatifu nikatangaze toba na kugeuka toka kwa dhambi.
Precious people.
Watu wa dhamani.
There is only one roadmap.
Kuna njia moja peke yake.
That enters into the kingdom of God.
Iingiayo katika ufalme wa Mungu.
There is only one roadmap.
Kuna njia moja peke yake.
That leads into the final revival.
Inayoingia katika uvuvio wa mwisho.
The revival that prepares the church to enter.
Uvuvio ambao unaliandaa kanisa liingie.
Into the kingdom of God.
Katika ufalme wa Mungu.
And that roadmap.
Na hiyo njia.
Is called repentance.
Yaitwa toba.
Every nation.
Kila taifa.
Must bow to this roadmap.
Ni lazima likasujudie hii njia.
Repentance.
Toba.
Is the cross at Calvary.
Ndiyo msalaba Calvary.
Because on the cross at Calvary.
Manake msalabani Calvary.
Our sins were paid off.
Dhambi zetu zililipiwa.
That whoever repents and receives him.
Ya kwamba yeyote atakayetubu na kumpokea.
Will not perish.
Hataangamia.
But have eternal life.
Bali atakuwa na uzima wa milele.
Repentance.
Toba.
Is the blood of Jesus.
Ni damu ya Yesu.
When he died for us.
Alipotufia.
And shed his blood.
Na kumwaga damu yake.
Then we see very clearly.
Basi tunaona kwa wazi sana.
That was an act of repentance.
Ya kwamba lilikuwa tendo la toba.
Precious people.
Watu wa dhamani.
The sooner the nations regroup.
Ya kwamba hivi karibuni zaidi mataifa yatakapojipanga upya.
And begin walking this roadmap of repentance.
Na sasa kuanza kuitembea hii njia ya utakatifu.
The better for them.
Itakuwa bora zaidi kwao.
But remember that this same roadmap of repentance.
Lakini kumbuka ya kwamba hii njia ambayo ni ya toba.
Is in fact a narrow road.
Ni njia nyembamba.
The Bible says.
Biblia inasema.
It is not popular.
Ya kwamba haijulikani na wengi.
First of all it says. Whoever finds it, which means you have to find it first.
Anasema kwamba yeyote atakayeipata, kumaanisha kwanza lazima ukaipate.
I heard you in your deliberations here.
Niliwasikia katika mazungumzo yenu hapa.
Feeling sorry for me.
Mukinisikitikia.
Oh, how you were received in this country. Oh, how you were received in the other country.
Ya kwamba jinsi ulivyopokelewa katika taifa hili na vile ulivyopokelewa katika lile taifa lingine.
But precious people.
Lakini watu wa dhamani.
The Bible says it is hidden.
Biblia inasema kwamba ni fiche.
And only to they that will seek it.
Na ni kwa wale tu watakaoitafuta.
Only to they that will look for it.
Kwa wale tu watakayoitafuta.
Shall it be revealed?
Ndio watakaofunuliwa.
So you have to find the path.
Kwa hivyo lazima utafute njia.
And secondly, I want you to understand.
Na ya pili ningependa muelewe.
That when Jesus the Son of the Living God.
Kwamba wakati Yesu mwana wa Mungu aliye hai.
Was rebuking sin.
Alikuwa anakemea dhambi.
Was testifying against the sins of the world.
Na alikuwa akishuhudia dhidi ya dhambi za ulimwengu.
At that time.
Wakati huo.
They turned against him.
Wakamgeukia.
The whole world fought him.
Ulimwengu wote mzima ulimpinga.
So anyone that comes up.
Kwa hivyo yoyote yule anayejitokeza.
And begins to testify against the sins of the church.
Na kuanza kushuhudia dhidi ya dhambi za kanisa.
The sins of the world.
Dhambi za ulimwengu.
The church.
Kanisa.
And the world.
Na ulimwengu.
And both.
Na yote mawili.
Must fight him.
Lazima ampinge.
As the true signature fingerprint.
Kama sasa alama ya kweli inayokubalika.
Of his approval from God.
Ya kukubalika kwake na Mungu.
So it is very clear today.
Kwa hivyo iko wazi kabisa leo hii.
That with the postmodernism.
Ya kwamba na usasa.
And the tremendous love of money.
Na upendo mkubwa kabisa wa pesa.
The incredible postmodernism.
Usasa wa ajabu zaidi wa siku hizi.
And the unparalleled love of money.
Na pia upendo wa pesa mkubwa kabisa usioweza kulinganishwa.
There is no way.
Hakuna vile.
The church can like somebody that comes and rebukes their sin.
Kanisa laweza kumpenda mtu anayekuja na kuzikemea dhambi zao.
Precious people.
Watu wa dhamani.
Based on whether a nation walks this road of repentance.
Kulingana na kama taifa laweza kutembea katika njia hii ya toba.
Or not.
Ama la.
Nations will be divided into two.
Mataifa yatagawanywa mara mbili.
There will be the sheep nations.
Kutakuwa na mataifa ya kondoo.
And the goat nations.
Na mataifa ya mbuzi.
And the sheep nations.
Na mataifa ya kondoo.
Will enter into the marriage supper of the Lamb.
Yataingia katika karamu ya harusi ya mwana kondoo.
May the Lord bless you.
Bwana na awabariki.
Precious people.
Watu wa dhamani.
Repent.
Tubuni.
And prepare the way.
Na mkaandae njia.
For the kingdom of God is near.
Kwa ajili ufalme wa Mungu umekaribia.
I have seen the coming of the Messiah.
Nimeona kuja kwake Masihi.
Prepare the way.
Andaeni njia.
Shalom.
Shalom.
What I long for, righteousness is what I need.
That's what I need.
Righteousness, righteousness is what you want for me, so take my heart. What you want for me, for me.